moja moja nota mwakaranga.
Ladies, control yourself. It's DJ Pink the baddest to get you wet.
Colo, colo la colo. Eti nimemlambisha, ananambia chumpeza. Ay, sukari,
nampatia
sugar, sukari, nampatia.
Ekivesi anata pimpo, defu yake shingo.
Eti dera bila tako ni kanzu, kora tampinde mgongo.
Sina sababu ya uongo, it's just a confession. I guess I'm in love.
Hey DJ's Entertainment, let's get this party started.
Mwana wa sheri toto la mama ye Nadia. Eti dera bila tako ni kanzu, kora tampinde mgongo.
Ngozi nyororo mtoto wa kidosi, piga picture insta ni kuposti. Siniti imeka ukaroboti, mazifungo zaki mambo nijieneze kiwaza. Mucheza kayamba, kiunoni anashanga. Anajua kama danga, kainoga kwa muganga.
Vicky Pandas, mwana wa sheri toto la mama ye Nadia. Eti dera bila tako ni kanzu, bora cha upinde mgongo. Hizo style zimeganda kundi, bora upeperushe mikono. Mauno ya kitanga na mvita, haya na mwendo nalegea. Sina budi kuwa zimadara, ni wakomishe wasikie vibaya. Kolo, kolo la kolo.
Kabeji mtoto napenda karoti. Ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango. Mama I text to tutango. Tiko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga.
Kwa mauno yake ya ganda penzi ya tanga. Ngozi nyororo mtoto wa kidosi, piga picture insta ni kuposti. Simiti imeka ukaroboti, mazifungo zaki mambo nijieneze kiwazi. Mucheza kayamba, kiunoni anashanga. Anajua kama danga, kainoga kwa muganga.
Embe dodo, yamani langu embe dodo. Embe dodo, yamani langu embe dodo.
Kolo, kolo la kolo.
Ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira
kitaka nampa. in your trunk.
Are you a liar?
Eti nimemlamisha, ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara, akaikosa na hali, ladha yake msala, shira ya Kizanzibari, na misi mjimi wala, akitaka nampa sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
DJ Pink the baddest. My name must be tasting real good, 'cause it's always on someone's mouth.
Na kilianja juu mjasifanyi ajizi, na mjazi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja chakua mwaya chakua, ujibusti na karanga tuliza na kitumbua, ila jiadhari na majanga we usije ukaugua, mana
ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara, akaikosa na hali, ladha yake msala, shira ya Kizanzibari, na misi mjimi wala, akitaka nampa aisukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
imroge kwa nini kasa noge,
tambua
sukari ni tamu kolea,
shawaiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington, shavuni hizo dimples azijaniacha salama, mama ulivyo simple haujapaka tamaskara,
sinasema kivesi another pimple defu yake shingo chuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko,
'cause you're beautiful mama. Minongo tujua, ane, wene tuona, ane, wene tufaa, ane, wene tupenda, ane, 'cause you're beautiful, mama. Minongo tujua, ane, wene tuona, ane, wene tufaa, ane, wene tupenda, ane.
I guess I'm in love,
I'm in love,
in love with you. I guess I'm in love now,
mapenzi ya moyoni mwangu.
kupeta kwenye hali kairi ndo mana acha mturi ni kupe nyama, ni kupe nyama na kuni umizaga wala mie sizimi weni pende ni dekeze maidi ndo mana chitiki dogo ni kupe lana, ni kupe lana. Oh my, oh na ukini kosa na ufeo shai uwata mna mizoka ya mapenzi haya oh na we ya 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 oh my, tena usijaribu minja dai kunichese ya kuni acha hiyo kitu mbaya oh na we ya 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 see I got on the eyes for you and I wanna put my hands on you me I cannot do anything back to you but I can do anything back for you.
Do me well, gradually. Now you are divine. So now you be my remedy. Give me good vibes, give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody. Shalewa, yeah. Go back up, yeah. All I got, yeah. Give me some, yeah. Come and play. Just shit, yeah. Like every day. See, I got Tony eyes on you. And I wanna put my hands on you. Me, I cannot do anything bad to you. But I can't do anything bad for you. I got Tony eyes on you. And I wanna put my hands on you. Me, I cannot do anything bad to you. But I can't do anything bad for you.
Nataka penzi la dhati tena mautundu kiasi mikwa kedawa na poza palipo na jeraha yeah. Kwako marufuku tena sio subutu na mpa maradufu vikavu na vya supu kwako marufuku tena sio subutu na mpa maradufu vikavu na vya supu. Anasema anahamia kwangu mie, anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani mie, hamuendani mie. Anasema anahamia kwangu mie, anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani mie, hamuendani mie. Kio, kio, wendio wangu kio.
Kikucheki tunafanana. Everywhere you go, I will follow you. Enzi we shikia kakatiba nitasoma. Sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na number wataisoma. Wataisoma, wataisoma. Enzi we shikia kakatiba nitasoma. Sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na number wataisoma. Wataisoma, wataisoma. Nimeamua na hamia kwako mie. Unajua tunaendana siye, tunaendana siye. Nimeamua na hamia kwako mie, na hamia kwako mie. Unajua tunaendana siye, tunaendana siye. Kio, kio, wendio wangu kio.
Kio, kio, wendio wangu kio.
Wana komenti, iza Twitter na wacheki. wanadai mtachana tu, wana komenti Chibu Nazari walideti, ata nyinyi pia mtachana tu.
DJ Pink
wano kunyi na munji hera kusimu nange tata ukoze bingi sura mama urembo kwa fesi nilikutafutanga kama shiringi ombi la kwangu ni ahidi minawe milele sije tengana ya shinde maneno ya wale wanaosema mtachana tu achana tu mtachana tu achana tu mtachana tu achana tu mtachana tu achana tu. Shukrani watoto menipa warembo kawe mama yao na bado na joto la mimba nawe mama lao. Naona mitusi ya Insta na Twitter ni kawaida yao. Ametukinga Mungu jamani na maneno yao. Hisia zangu nakupa ni bebebe na moyo wangu bebeje, siri zangu nitunzie. Mawane ndoni hawajui tuliumbiwa pamoja mina we mtu mmoja.
Penda ujapendwa, kama ujaumizwa ujatendwa.
We are Pink DJs Entertainment.
Mapenzi so bidha dukanukanunwe. Anaeto andwa naipawa. Penzi lako nilimboto, nobody can love me better. I need your love. Oh, oh, oh. Penzi lako nile moto, nobody can love me better. I need your love. La soja mila, tumeshibana. Ananilewa, ninamwelewa. La soja mila, tumeshibana.
Out of town and I play straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back, look where we are. Yeah. This kind of love, no be by the power. Well, tell me love, like it when you play silly lily.
Tell me love,
out of the league, I'm Toto and I'm only
nine.
Always wanna hit the road with me, wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this love and be real. Streets be military. Guess who's sticking with me? Settle infinity. Finish me, I'm finity. Never leaving me. Never sticking with me. Better. I'm Toto physically. I'm a leg bad.
Let's go, Jamila. Let's mesh it, banana.
Chai. Ukona mfalme ni kama jadi leo napiga dry.
Mashup N1 is Jamaica girl, amazing girl,
I can't deny. Nikikufata ntakodi nguo, penzi lako alina kituo.
Me go never leave you kio, ata kwa njama ufike tu. Nikikupata sikuwaji.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
I never leave you bad gay. You never leave me bad boy. I never leave you bad gay. You never leave me bad boy.
It's my time to shine, mama. Taiwan from Merenina. Brown skin fine from China. Akicheka na mwanya, kucha kufinya, ofa na mpabima. Nikisi lips kiwa lone, oh, ogopo wins na wano, oh. My mashup N1 is Jamaican girl, amazing girl, I can't deny.
J.Y. Bidibambam.
Nikama hataki, wakati anachi, wamoto kibati, wengine sitaki. Na vibe zake za uswazi, mixa za masaki. Sitaki anitemu mwingine ntapata wapi, dana najua ama parko. Ila kwa kusichomo, labu ni tweet kisela sela kwangu. Outboy, outboy, naijo, bringin the water boy, iwe datu wano.
Malaika pia ni murembo kupindukia.
Hey, hey, hey.
Malaika pia ni murembo kupindukia.
Niachane mume wako nani? Unajua Nadia kweli mini nani?
DJ Pinkville.
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vyo ndani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah. Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. Choka na we, wengine ahende, yule hakagui. Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye. Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Vya kuchuchumia kangaru,
ukisema tuitanga we upanifukizia pambe tu ukizungushia shanga inashuka inapanda chini juu nishatafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah.
Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa Hata kuchiti siwezi kabisa yami ni ganda sumaku Tunapiga na mapicha picha kisho kwa peji za udaku Snapchat, TikTok Tunakomesha tuwa knock knock Kitu ipo safi sop sop Basi anavoi lamba kalori pop
Too much. Nice in that you love mom, I'm coming back. Coming back. And now you draw my face, don't say mama face, though, yeah. And now you walk with it, and we take on and you let them win, yeah. Can you believe me, baby? Is that gonna talk about fancy? Was that could you want to keep fancy? Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa. Anani, peleka, peleka, fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka, fa.
Anani, peleka, fa,
fa, fa, fa.
Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfa.
Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa Hata kuchiti siwezi kabisa yami ni ganda sumaku Tena tunapiga na mapicha picha kesho kwa peji za udaku Snapchat, TikTok Tunakomesha tuwa knock knock Kitu ipo safi sop sop Basi anavoi lamba kalori pop
Can you believe me baby? Mweza kona taka cha mkwezi Itandinga ujembezi Uje na vitu flani vya utelezi Fa 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 Anani peleka peleka fa 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 Anani peleka peleka fa Anani peleka peleka fa 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 Anani peleka peleka fa Nikikosea ntaku please gal Yes believe me gal Mgari kama rori umezimika Utamu wakitai na kuzimika What me say
Yeah
Bri deng 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 Na mkali ya kwa chini ni mkoleze
You got
That thing mama nkombele
You got
That thing mama nsogeze
Ay
Can you believe me baby Weza gonna talk about fancy Weza kujua si keep fancy Believe I'm in love with you baby yeah Anani
Peleka, peleka, fa, fa, fa Anani, peleka, peleka, fa, fa
Mwezi umeota mtende, mashetani yesha panda kichwani. Penzi la dhota mwapere mende, mganga kakoleza uri na ubani. Mtekenye kwenye mbao, baki niguse taratibu watikisa nyao. Nijecheme kama mlemao, wako begi hazikabu siniweke saa. Ona wanapata tabu vihiba vya roo, penzi limenoga ugali na kisambu na rithi karo. Kwako mimzoga, nitandani nipeswaga za kashasha.
Chambua
imeshalowa baby wekamata. Tadeka javi tena changa na karata.
Mnua
wenye checho kana swa kibaka.
Umesha niroga toka utata, niroga toka utata.
Umesha niroga
toka utata,
niroga
toka utata.
Follow DJ Pink 254
Nazimime baki kikaka, my baby boo. Chonde na macho kwa kitu tamuwa kwa kashaka. Miroho juu nafika kunako mikono juu.
Jiga minati na kaza nati pendo la kumimina. Naota nikikuka jajina,
yeah, yeah, yeah.
Shikama nati topanda tati shopping kwende Madina. Kozi za joka tutore jina. Kitandani nipeswa gaza kashasha.
Chambua
weko moa nizidi kudata.
Binua
kanata mavigesi zimbike basata.
Sikuwa kwenye toto kana swa kibaka.
Jaba, ingina po piti, zetu ni majamano, zenu pikipiki. Lefu nenda kanana, mbeba zikitangi. Guardians tuko jaba, guardians tuko jaba, guardians tuko jaba.
The baddest.
Kujaba, wengina kwa miti, zetu ni majamano, zenu pikipiki. Lefu nenda kanana, mbeba zikimingi. Kakuna mamadam, mbeba sidi mingi. Ni mimi ya po back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atuchaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa hii mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu. Usijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kantu toweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salon. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha feo na kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Wateja ni kame kwa market. Chatachoteja hadi wa ikane.
Just to see jali, atukujaja. Apo tu, apo tu, apo tu, apo tu. Just to see jali, atukujaja. Apo tu, apo tu, apo tu, apo tu. Just to see jali, atukujaja. Apo tu, apo tu, apo tu, apo tu. Just to see jali, atukujaja.
Just to be with Dago. I was thinking about you leo. I was thinking about you leo. I was thinking about you leo leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. Imagine your smile. Dolina nifanya. Dolina nifanya. Rebe seca moyo. Chobori wapoteze. Nikupe sukari jinumile. Kachumba kachori jinogeze. Eh, baba, baba inogeze.
Nobody loves me like you.
Like you do.
Love you like I do.
Like you do.
Love me like you do.
Oh yeah, yeah, yeah.
Cause nobody girl love me like you do.
Oh no.
Love you like I do.
Oh no.
Love
no,
me like
yeah.
You do.
DJ's entertainment.
Nobody be love me like I do. Anything I do for you.
Girl, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Nataka kuwana wewe, and I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, you won't make we day. Me, I get the sugar from my top of my cake. This is original and I swear no be fake, oh,
my
yeah.
Baby,
my baby,
oh baby,
oh baby, yeah.
My baby,
yeah.
Nikupeleke holiday wapi? Wanakufuata niambie wangapi? I'll buy you my Russia designer. I'll get you Gucci na Cabana. Nikupeleke Mombasa ni marina. Zanzibari safari za kidiva. Boo baby boo, I love you. Boo baby boo, I love you.
Preso.
I love you,
baby.
Ooh, baby, boo, I love you.
Nakupenda ma, mi ukuwaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my test got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. You probably right, yeah. Apart from, I'm just tryna hit it for life. I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem suri ka chini, kipini kwa kitov. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema but I'm perfect. Ila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mama olivo nishika, gangsta nime lainika. Ukikuwa naitika, ujanja sina. Haran sinemoli, let's donate santuli. Baby boo, I'm in love with you.
DJ Pink.
Beautiful, unaniumiza.
Why you hate me?
Siwe wangu tufanye miujiza. Na vile body na go, macho ina roll.
Na vile
body na go, macho ina roll.
Mpaka cows in a toll. Na kama sitayona kesho, I done seen heaven.
Yes, my baby.
Girl, you got me high, high kama niko juu ya kete. Let's go. Na kama sitayona kesho, I done seen heaven.
Yani shaina nyonga bila sitia designer shindiza mfumo what is mine na niacha hui kila time na kwake na enjoy nikishona na bana siko joy nikimuona shindiza mfumo what is mine akitabasamu jiko na kula kwa kijiko kwenye wazuri yupo nipe bila malipo tena madiko diko nikufuate ulipo. Physically anafanya mina vimba. Akiana ni mina taka we mchumba. Nitamonga gari shaba mpaka nyumba. Mina ye hapa hakuna kuyumba. Ya menifika kwenye koma. Mateka wako sina usalama. Ya menifika kwenye koma. Mateka wako sina usalama. Acheba yo the reason call me Rambo. Acheba drum me crazy like a Lambo. Acheba follow me to the jungle. Acheba dance with me the coco yambo. Acheba yo the reason call me Rambo. Acheba drum me crazy like a Lambo. Acheba follow me to the jungle. Acheba dance with me the coco yambo. Umenishika moyo na roho. Acheba baby balance the show honey. Physically anafanya mina vimba. Akiana ni mina taka we mchumba. Nitamonga gari shaba mpaka nyumba. Mina ye hapa hakuna kuyumba.
Chepa.
yako ndigo. Kila siku nakuwaza, nakuwaza, oh. Todo por tu amor, todo por tu amor. Nabaki kwa kupagawa, kupagawa, oh. Por tu amor, hey, baby, you know me love you long, long time. To the calypso, baby, don't you whine. Wine ain't right for you. Yeah, me wine ain't right for you.
Hey, long as I got you, girl, just know you're fine. Na sitaki mingine, mami, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do.
Porto amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una ika calypso. Porto amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una ika calypso.
Yeah. And now she bust it, you think she was with the flip mo. You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It's a bit your time to lean back twice. No take your feet, keep mortal girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it, cause you are, you ain't seen that life. It's a kipindi, na kugeuza mshindi. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a kupeleka pia ni nyingi. Lunch is lando, dinner to kuliema.
Jikamba ana nitosha timilifu wana kwa wana ona webo ni never surrender mana tuko imara mana umekamilifu hakika ni muamilifu.
And if I told you wepe kendo mami mina mind unaweza nyamine. I know they told you not to trust me but you get a foot wezi pata kamime. And so see when I was in my shore, can me some make you talk about pole. So we chore ya manga tirada yetu ni safi. I wanna make you happy, my lonely.
Oh yo 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 yo.
Oh
yo 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 yo.
Pose.
Alisema kwake ni kama kwangu. Eti pose feel at home. Akasema bila mi hawezi kufunction. Ni kama mdomo bila mate.
Pia mimi alini show. Ana mambo mogo, akazifanya holy job. Niko na message kwa phone, kumbe alichapwa na Kevo na Brayo.
Baby punguza manye, punguza manye.
Ata mama kwa kupe.
Baby punguza manye, punguza manye.
Manzi ananibamba, lakini ubaya anapenda kugaga gawa. Nasikia anadai, wazee walisema, miti ni dawa.
Na mia linisho, fanzi yake kwangu ni ya dawa.
Yake, pata potea, kata, kastima Kenya pa.
Yo post, Deve IG, alafu anandika caption, moja deep, wacha chocha.
Toto,
anapenda manyundo,
nilidhani katoto. Kumbe na dila kapo, oh.
Kukupiga busu ni kakukis esto. Easy lips ndaziosha na deto. Nilidhani you are humble and loyal. Kumbe kazi yako ni kukurumisha freno.
Give me fever, your body make me wanna shiver. I see your picture love a Twitter. Baby, you look so familiar. When you wind in the club, yeah. Running around, yeah, yeah. Girl, you make your money count. You gon' make a bad man go to the bank, yeah. Empty account. Oh yeah, yeah, never leave me alone. Baby girl, never leave my life, oh. Everywhere you go, anywhere you go. If you change, you gon' break my heart, oh. Baby, oh, baby, oh. Would you ever consider me, baby, oh? I'm gonna change your life, yo, baby, oh. Zaguru kundo, baby, bikuchange. Put me on your calendar. Baby, love, you are my agenda. I take you to Kigali, kule wali, yeah. I'm gonna show you my people. Dance with my people. I'm gonna show you my people.
I got you, don't let me down. Got you, don't let me down,
but
I got you.
Hit DJ's Entertainment.
Oh yeah, yeah, yeah.
Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make you a day. I make you priority. Mwere che kwari jewe muti. Early morning, I be your cover. This love will never be over. Your mother could be my struggle. I gon' show you la vida loca. Put me on your calendar. Baby, love, you are my agenda. I take you to Kigali, to Kulevali.
For more info, call 0719-386-146.
When I'm whining, I make you look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting, I'm the medicine you be needing. Leonita ndosha yokote, ni rombosa ipepete. Nikipendua uiteke, halafu juu unibebe. Na yo miku chini legeza, mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza, ni udance lando mwangaza. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, no money mo. Dosele, cheza tende wote. Dosele, uwe ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hako tu. Dosele.
She's stepping out of the room, looking fine, aye, aye. Looking fine, aye, aye. I wanna dance with you. Oh yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out in the valley, your hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Naomi Gucci ni legeza. Niko no kando, ukitingiza. Tapenda one love, we ongeza. New dance style, don't wangaza.
Kweni umefundwa unyago.
Unyago
Mungu amekupea you to find out. Yeah. Una vichuchuto wabeli uko nyuma minado.
Nado
Yonga inabembea. Yeah. Your love baby gon' take me ayo. Nakuwa katoto yayo. I swear you're my desire.
Sanipe zambi gando. Nyani ngedere viuno mgando. Gani segere, kufute kando, uchumishe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere. Sa ipekeche, 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 ipekeche. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekeche, 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 ipekeche.
Baby show, baby show. Shod, vile ulivo machachali. Baby show, baby show. Shod, unasongaje ugali. Baby show, baby show. Shod, mambo ya kizanzibari. Baby show, baby show. Shod, kama we ni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe manding.
Swada.
Changanya maseben, chakacha bowling.
Swada.
Kwa chini tekenyi, wawawo ngonging.
Swada,
wawawo,
swada,
ngongingo.
Sanipeza migando, nyani ngedere, viuno mgando. Ndani segere, kufute kando, uchumishe tembere. Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere.
Sa ipekeche, 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 ipekeche. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekeche, 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 ipekeche.
Igoje dhabi kao mama, yani wendo mauma. Bicha mbili wako Shanghai. I'm proud of you my woman. Nishogo pie wani endie wa moyo opa mio. Na kiombeki na mkio wa fagio. Fagio. Fagio.
Nairobi's favorite DJ, DJ Pink the Best. Your girlfriend's Playboy. Pink DJ's Entertainment.
Igoje dhabi kao mama, yani wendo mauma. Bicha mbili wako Shanghai, I'm proud of you my woman. Nishogo pie, wani ya
make your man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganye usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma
kwa much sweet. Unapotaba samu unishiham. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. I'm proud of you, my woman. Mi sogo pire. Tawe no nyota ya kamchezo. Igarama kuna chade zodezo. Wambie pangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka nakata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sikumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja top top. Kute mwana mkio swaza na jue sop sop. Chute na chofaa, kina faa, dup dup. Pakinuka kikando bala.
Bifanye kama vita, wali unanimaliza miuki nita mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Mekupa kitiketi nekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visi. Yeni unakula nyonja kipi, unararua tuwa kuna kuba kiki, kiki.
DJ Pink the baddest
Vicky Bandes.
Rewind that mega
track. Anasema ni moto. Handsome.
Mama sitai, kuka pyo ganji shilina pitai. Senyorita si umeni itai, pipeta majigi chuma lina pitai. Inua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina njembe na lima. Katoto kameiva embe dodo. Yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika hiki boko.
Gona, gona, gona. Katoto gona, gona, gona.
Bifanye kama vita, wali unanimaliza miuki nita mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Mekupa kitiketi nekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yeni unakula keki nonja kama pizza. Unararua tu hakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha. Mpaka waga na tensi baby unachoma picha. Yoni papens paka nimefura bicho. Sikuzi waga na ringa cheki luku napigishwa. Minalishwa, minavishwa. Nangisi mama kutembea mina pishwa. Nani ya mapenzi mina bembea na wika. Mina kumis baby gona, gona.
Gona, katoto gona, gona, gona.
Yani kama una tafta madini.
Kongo Kongo fali pupa.
Uko juu mina izamia kwa chini.
Haya chimba ye.
Yani kama una tafta madini.
Kongo Kongo fali pupa.
Uko juu mina izamia kwa chini.
For DJ classes and events, contact 0719-386-146. Train with the best.
About it, who can you check it on a damn, on a damn.
perepe. Unadhani mitampa sekete.
Sexual healing, missionary baby girl face ceiling. Change position, a booty bonili. Ume jazz up for him, don't nice them. So, is it a wappy baby?
Hapa.
No, is it a wappy baby?
Hapa.
Is it a wappy baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wappy baby?
Hapa.
Nitakupa wappy baby?
Hapa.
Nitakupa wappy baby?
Hapa.
Hapa. Hey yo, Timmy. Bom bom, killer come gimme. That you wine, me na find girl see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, da usorore kipini. Do Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukuku wile, ibidi nifanye booking. Mr. Kichai, baby, minataka sushi. Na tufike night, tuwafunza isu kuji. Takupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambichwa. Ishi kwa na mantis, hapo kuna kapiza. Ukidorora, dorora, na kukatia katiza. Tunapula puku vum vum kimaster. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama no toto mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo chum chum na
kumbe we mtaveta jondo mana we mtight. Kumbe we mtaveta jondo mana we mtight. Kumbe we mtaveta jondo mana we mtight. Kumbe we mtaveta jondo mana we mtight.
Kabadiki kana tamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Pampa tu pampa wangu hasongi fada.
Na kupeleka tizet pale kwa boda na manga. Na rupika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchok maze.
Nini mtaita na yangu keni taita. Inaleta nare mpaka umetupa lighter.
Sijawai jona kwanga jom taita. Unaleta nare ato ni metupa lighter. So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi bebe?
Hapa, hapa,
yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa, hapa. Ah, yeah. So kumbe venta venta jono mana wem tight. Kumbe venta venta jono mana wem tight. Kumbe venta venta jono mana wem tight. Kumbe venta venta jono mana wem tight.
Tighter na yangu keni tighter, tighter, tighter.
It's my dawn the beat.
Tighter na yangu keni tighter, tighter.
DJ's Entertainment.